mukwane birowozo byafuka luyimbe wange muli wobulawo mbula nokola ensobi nfanze amadirisa gakona buli kyonkwatako kigoma nze nga tokimanyeka buli wobeerawo biwoma nze wamanyiza bubi watekamu ebibeera mayitande sokumanya wanyingira ku kifaananyi kyo gwe nsibaze beibe wano wano wanuma wano wano wewanumye nze wano wano wanuma buli wobula bebe gwe wanuma nze wano wano wanuma wano wano wewanumye nze wano wano wanuma buli wobula bebe gwe wanuma nze watalindwala mbawo musujja wa majale nze nayisanga mujasi wotabani isawonyiga mbela nkukumide maidale sikulimba muliva ndi wobulawotya baby wano wano wanuma wano wano wewanumyenze wano wano wanuma buli wobula bebe gwe wanuma nze wano wano wanuma wano wano wewanumyenze wano wano wanuma buli wobula bebe gwe wanuma nze sobola buli wobula webyo byoyita ebyangu mbizibunyate chocolate honey gwabimala ebyaso byenne bibula mu bwangu okikolota naye oli composition nkanyo wakula wamalayo nnyo buli lwakutunuulira ntyanyo onkuba omalamu nnyo wano wano wanuma buli wobula bebe gwe wanuma nze wano wano wanuma wano wano wewanumye nze wano wano wanuma buli wobula bebe gwe wanuma nze wano wano wanuma wano wano wewanumye nze wano wano wanuma buli wobula bebe gwe wanuma nze wano wano wanuma wano wano wewanumye nze wano wano wanuma
remember where you got it from. www.djericom.com.